Lesi sihloko sizofundwa ngesonto eliqala ngoNovember 17 kuya ku-23. Isitha sokugcina, ukufa, senziwa ize. Umbhalo okusekele kuwo lesi sihloko uthi, isitha sokugcina, ukufa, sizokwenziwa ize. Eyokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 verse 26. Ungaphendula kanjani? Yimuphi umyalo nothando? Kodwa ungathi sina uJehova awunika u-Adam. Ukufa kwangena kanjani emkhayeni wesintu? Isitha sokugcina, ukufa, siyokwenziwa nini ize? Isigaba 1 no-2, umbuzo. Ekuqaleni, u-Adam no-Eva babephila ngaphansi kwaziphi izimo? Futhi miphi imibuzo ephakamayo? Lapho u-Adam no-Eva bedalwa, babengenazo nhlobo izitha. Babengabantu abaphelele abahlale eparadise. Babenobuhlobo obuseduze nomdali wabo njengendodana nendodakazi yakhe. Ukuthi ukuphila kwabo kwakuzoba njani, kwaboniswa kuwo kanye umyalo uNkulunkulu abanika wona. UGenesis 1 verse 28 ufundeka kanje. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wababusisa futhi uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe. Nithotshelwe izinhlanzi zolwandle nezidalwa ezindizayo zamazulu, nazo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba phezu komhlaba. Ukugcwalisa umhlaba nokuwunqoba kwakungenzeka phakathi nesikhathi esithile. Kodwa ukuze u-Adam no-Eva baqhubeke bethotshelwa yizo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba phezu komhlaba, kwakuyodingeka baphile phakade. Kungadingeki ukuba u-Adam alahle ubunhloko bakhe ngokuba afe. Pho kungani izimo sihluke kangaka manje? Kwenzeka kanjani ukuba injabulo yabantu ibe nezitha eziningi kangaka, esikhulu kunazo zonke, esiwukufa? Yini uNkulunkulu azoyenza ukuze azenze ize lezi zitha? Izimpendulo zale mbuzo neminye ehlobene nayo zingatholakala ekulandiseni kweBhayibheli. Ake sihlole ezinye izingxenye ezibalulekile zako. Isixwayiso sothando. Isigaba 3 no-4. Umbuzo. A. Yimuphi umyalo uNkulunkulu awunika u-Adam no-Eva? B. Kwakubaluleke kangakanani ukulalela lowo myalo? Nakuba u-Adam no-Eva babenethemba lokuphila phakade, kwakungenzeka bafe. Ukuze baqhubeke bephila, kwakufanele baphefumule, baphuze, balale, futhi badle. Okubaluleke nakakhulu, ukuphila kwabo kwakuxhomeka ebuhlotsheni babo nomniki kuphila. Kwakusemqoka ukuba bamukele isiqondiso sikaNkulunkulu ukuze baqhubeke bejabulela ukuphila. UJehova wakwenza kwacaca lokhu ku-Adam ngisho nangaphambi kokuba u-Eva adalwe. Kanjani? UJehova uNkulunkulu wamnika lo myalo umuntu. Kuyo yonke imithi yensimu ungadla usuthe. Kodwa ngokuqondene nomuthi wolwazi lokuhle nokubi, ungadli kuwo, ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo, uyokufa nokufa. Genesis 2 verse 16 no-17. Umuthi wolwazi lokuhle nokubi, wawumelela ilungelo likaNkulunkulu lokunquma ukuthi yikuphi okuhle nokubi. U-Adam wayesenawo kakade umuzwa wokuhle nokubi. Phela, wayedalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Futhi enonembeza. Lo muthi wawubonisa u-Adam no-Eva ukuthi bawuhlale besidinga isiqondiso sikaJehova. Ukudla kwabo kulo muthi kwakuyosho ukuthi bazifunela inkululeko yokuzibusa, okwakuyobangela omkhulu umonakalo kubo nasenzalweni yabo. Umyalo kaNkulunkulu nesijeziso sawo wembula ukungathi sina kwaleyo nkambo. Indlela ukufa okwangena ngayo emkhayeni wesintu. Isigaba 5. Umbuzo. Kwenzeka kanjani ukuba u-Adam no-Eva bangalaleli? Lapho u-Eva esedaliwe, u-Adam wamtshela umyalo kaNkulunkulu. U-Eva wayewazi kahle, nakhu akwazi ukusho njengoba unjalo. Wawusho lapho ewutshela othile owaziveza eyinyoka, isidalwa esiqaphile. Lona owayezenza inyoka kwakunguSathane udevele. indodana kaNkulunkulu ewumoya eyayifukamela isifiso sokuzibusa nesokuthola igunya. Ukuze afeze izinjongo zakhe ezimbi, wathi uNkulunkulu uqamba amanga. Waqinisekisa u-Eva ngokuthi ukuzibusa kwakuyomenza afane noNkulunkulu, kwakungeke kumholele ekufeni. U-Eva wamkholwa. Wenza kwaqapheleka ukuthi usenenkululeko ngokuba adle isithelo. Wanxenxa no-Adam ukuba naye asidle. U-Devil wayeqamba amanga. Eyokuqala kuTimotheyu isahluko 2 verse 14 ifundeka kanje. Futhi u-Adam akakhohliswanga. Kodwa owesifazane wakhohliswa ngokuphelele, wayesequmthetho. Noma kunjalo, u-Adam walalela izwi lomkakhe. Nakuba lenyoka yayingasibonakali ngumngane, uSathane uDevil empeleni wayeyisitha esinonya esasiyazi imphumela emibi yalokho esasikusikisela ku-Eva. Isigaba 6 no-7. Umbuzo. UJehova wasingatha kanjani isahlulelo sabenzi bobubi? Ngezizathu zabo, u-Adam no-Eva bahlubuka kulowo wayebanika ukuphila nakho konke ababenakho. Yiqiniso, uJehova wayekwazi konke okwakwenzekile. Izaga 15 verse 3 zifundeka kanje. Amehlo kaJehova akuyo yonke indawo, aqapha ababi nabahle. Wayevumelele izidalwa ezintathu ukuba zibonise indlela ezazizizwa ngayo ngaye. Njengobaba, ngokuqinisekile uJehova weza ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kwabe sekudingeka ukuba abe umahluleli, asekele lokho ayethe kuzoba umphumela futhi akwenze kwenzeke. UNkulunkulu wayetshela u-Adam, ngosuku oyodla ngalo emthini wolwazi lokuhle nokubi, uyokufa nokufa. Kungenzeka u-Adam wayecabanga ukuthi lolu suku lungamahora ngu-24. Ngemva kokwephula umyalo kaNkulunkulu, kungenzeka wayelindele ukuba uJehova athathe isinyathelo lingakashoni la. Ngesikhathi sokuvunguza komnyelele, uJehova weza kubo. Genesis 3 verse 8. Kwaba njengokungathi uJehova ubaqulisa icala enkantolo, ethola amaqiniso ezimpendulweni zabo. Wabe sebagweba laba benzi bobubi. Ukube wababulala ngaso leso sikhathi, injongo yakhe ngokuphathelene no-Adam no-Eva kanye nenzalo yabo yayingeke ifezeke. Nakuba aqinisekisa ukuthi bazosithola isijeziso sokufa, nemphumela yesono yaqala ngaso leso sikhathi. Wabavumela ukuba bazale abantwana ababengazuza emalungiselelweni ayezowenza. Ngakho, ngokubheka kaNkulunkulu, u-Adam no-Eva bafa ngalo lolo suku abona ngalo. Empeleni, bafa lingakapheli usuku oluyiminyaka eyinkulungwane. Isigaba 8 no-9. Umbuzo. Isono sika-Adam sayithinta kanjani inzalo yakhe? Ingabe okwakwenziwe u-Adam no-Eva kwakuyozithinta izingane zabo? Yebo. EyabaseRoma 5 verse 12 iyachaza. Ngomuntu oyedwa isono sangena ezweni, nokufa kwangena ngesono. Futhi kanjalo ukufa kwasakazekela kubantu bonke ngenxa yokuthi bonke bonile. Owokuqala owafa kwaba u-Abeli othembekile. Ngemva kwalokho, nabanye abayinzalo ka-Adam baguga futhi bafa. Ingabe nabo basizuza njengefa isono nokufa? Umphostoli uPawulu uyaphendula. Ngokungalaleli komuntu oyedwa, abaningi baba yizoni. Roma 5 verse 19. Ngakho isono nokufa esakuthola ku-Adam kwaba yizitha ezinamathele isintu. Lezo abantu abangaphelele abangeke bakwazi ukuphunyula kuzo. Ngeke sikwazi ukuchaza kahle hle konke okwakhilelekile ekudluliseleni ifa labo elidabukisayo kubantwana babo nasezizukulwaneni ezaziseza, kodwa lona ladluliselwa kuzo. Kuyafaneleka ukuba iBhayibheli libhekisele esonweni nasekufeni esikuthole njengefa ngokuthi kuwubuso besigubuzelo esigubuzele zonke izizwe, nokulukiweyo okulukwe kwahlanganiswa phezu kwazo zonke izizwe. Isaiah 25 verse 7. Lesi sigubuzele siyisiqalekiso esisincisha umoya. Sigubuzele bonke abantu. Ngakho iqiniso liwukuthi bonke abantu bayafa ku-Adam. Eyokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 verse 22. Uma ke kunjalo, umbuzo olandelayo unjengoba nje uPaul awubeka. Ubani oyongophula kulomzimba othola lokhu kufa? Roma 7 verse 24. Ukhona yini owayengamophula? Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Ikhuluma ngemizamo yososayensi yokuchaza imbangela yokuguga nokufa. I-insight on the scriptures ithi, abalinaki iqiniso lokuthi ngumdali ngokwakhe owagweba abantu bokuqala babili. Leso sigwebo wasenza sasebenza ngendlela umuntu angayiqondi ngokuphelele. Umqulu 2, ikhasi 247. Usuphelile umbhalo waphansi. Isono nokufa kwabangelwa u-Adam kwenziwa ize. Isigaba 10. Umbuzo. A. Yimaphi amavesi eBhayibheli abonisa ukuthi uJehova uzokwenza ize ukufa kwabangelwa u-Adam? B. Lamavesi embulani ngoJehova nendodana yakhe? Yebo. UJehova wayengamophula uPaul. Ngemva nje kokukhuluma ngesigubuzelo, u-Isaya wabhala. Uyokugwinya ukufa kuze kube phakade. Inkosi engumbusi uJehova ngokuqinisekile iyosula izinyembezi ebusweni bonke. Isaiah 25 verse 8. Njengobaba osusa imbangela yokuhlupheka kwezingane zakhe, abese zesula izinyembezi, kumthokozisa kakhulu uJehova ukwenza ize ukufa okwabangelwa u-Adam. Akuyena yedwa othokozayo. Eyokuqala kwabaseKorinti sahluko 15 verse 22 ithi, njengoba nje bonke befa ku-Adam, kanjalo nakuKristu bonke bayokwenziwa baphile. Ngokufanayo, ngemva kokuba uPaul ebuze ukuthi ubani oyongophula, waqhubeka, makabonge uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Roma 7 verse 25. Ngokusobala, uthando olwenza uJehova wadala abantu aluzange lincishise ukuhlubuka kuka-Adam no-Eva. Futhi lowo owahlanganyela noJehova emsebenzini wokwenza kube khona abantu ababili bokuqala akazange aphelelwe uthando olukhethekile ngenzalo ka-Adam no-Eva. Kodwa babeyokophulwa kanjani abantu? Isigaba 11. Umbuzo. Yiliphi ilungiselelo uJehova alenza ukuze asize isintu? Ukungapheleli kwabantu nokufa kwabo kuwumphumela wesono sika-Adam nesahlulelo sikaJehova esilungile. Siyafunda. Ngesiphambeke sisodwa, umphumela kubantu bazo zonke izinhlobo waba ukulahlwa. Roma 5 verse 18. Yini uJehova ayengayenza ukuze asuse isahlulelo sakhe siwukulahla abantu, kodwa angazenzi ize izindinganiso zakhe? Impendulo siyithola emazwini kaJesu. Indodana yomuntu yezela ukunikela umphefumulo wayo ube yisihlengo sabaningi. Matthew 20 verse 28. Indodana kaJehova yokuqala ewumoya yakwenza kwacaca ukuthi njengoba yayizalwe emhlabeni ingumuntu ophelele, yayiyoba isihlengo. Lesi sihlengo sasiyohlangabezana kanjani nezimfuneko zobulungisa? Isigaba 12. Umbuzo. Isiphi isihlenge esihambelanayo esahlangabezana nezimfuneko zobulungisa? Njengomuntu ophelele, uJesu wayenamathemba afana naka-Adam engakoni. Injongo kaJehova yayiyokugcwalisa umhlaba ngenzalo ephelele ka-Adam. Ngakho, ngenxa yothando olujulile ngoyise nenzalo ka-Adam, uJesu wanikela ngokuphila kwakhe kwaba isihlengo. Yebo, uJesu wanikela ngokuphila kwakhe okuphelele okwakuhambelana nalokho kwalahlwa u-Adam. Ngemva kwalokho, uJehova wabuyisela indodana yakhe ekuphileni komoya. UJehova wayengawamukela kufanele umhlatshelo walowo muntu oyedwa ophelele, uJesu, njengesihlengo noma inani lokuthenga ukuze athenge umkhaya ka-Adam futhi awunikeze amathemba okuphila okwakulahlwe u-Adam. Kufana nokuthi uJesu wathatha indawo kaAdam. UPaul uyachaza, kulotshiwe ngisho nakanje, umuntu wokuqala uAdam waba ngumphefumulo ophilayo. UAdam ukugcina waba umoya onika ukuphila. Eyokuqala kwabaseKorinti sahluko 15 verse 45. Isigaba 13, umbuzo. Yini uAdam ukugcina ayoyenza ukuze asize abafileyo? Ekugcineni, siyofika isikhathi sokuba uAdam ukugcina abe umoya onika ukuphila esintwini sisonke. Iningi lenzalo kaAdam liyobuyiselwa ekuphileni. Kungani? Kungoba kakade seliphilile futhi lafa. Kuyodingeka livuswe liphinde liphile emhlabeni. Isigaba 14, umbuzo. Yiliphi ilungiselelo likaJehova elaliyosiza liguqule ukungapheleli u-Adam akudlulisele enzalweni yakhe? Isintu siyokhululwa kanjani kushikilisweni ukungapheleli? UJehova wenza ilungiselelo lombuso owuhulumeni owakhiwa u-Adam ukugcina nabanye abakhethwe esintwini. Isambulo 5 verse 9 no-10 sifundeka kanje. Bahlabelela ingoma entsha bethi, uyakufanelekela ukuthatha umqulu uvule izimpawu zawo, ngoba wena wahlatshwa futhi ngegazi lakho wathengela uNkulunkulu abantu kuzo zonke izinhlanga nezilimi nabantu nezizwe. Wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, futhi bayobusa njengamakhosi phezu komhlaba. Labo abazobusa noJesu ezulwini bayobe bezwile ukuthi kunjani ukuba abantu abangaphelele. Ukubusa kwabo eminyaka eyinkulungwane yonke kuyoba usizo kubantu abasemhlabeni. Kuyobasiza banqobe ukungapheleli abangeke bakunqobe ngawo abamandla. Isigaba 15 no-16, umbuzo. A. Siyini isitha sokugcina, ukufa, futhi siyokwenziwa nini ize? B. Ngokweyokuqala kwabaseKorinti sahluko 15 verse 28. Yini eyokwenziwa uJesu ekugcineni? Ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane yokubusa kombuso, isinto esilalelayo siyobe sesikhululiwe kuzo zonke izitha ezibe khona ngenxa yokungalaleli kuka-Adam. IBhayibheli lithi, njengoba nje bonke befa ku-Adam, kanjalo nakuKristu bonke bayokwenziwa baphile. Kodwa yilowo nalowo esigabeni sakhe siqu. UKristu ulibo. Kamuva kube yilabo abangabakaKristu, ababusi abayobusa naye phakathi nokuba khona kwakhe. Ngokulandelayo, kube ukuphela, lapho enikela umbuso kuNkulunkulu wakhe noYise, lapho esebenze ize bonke ohulumeni nalo lonke igunya namandla. Ngoba kumele abuse njengenkosi, kuze kube yilapho uNkulunkulu esebeke zonke izitha ngaphansi kwezinyawo zakhe, njengesitha sokugcina. Ukufa kuzokwenziwa ize. Eyokuqala kwabaseKorinti sahluko 15 verse 22 kuya ku-26. Yebo, ekugcineni ukufa sikuthole njengefa ku-Adam kuyoqedwa. Isigubuzelo esigubuzele wonke umkhaya wesintu siyobe sesisuswe phakade. Umphostoli uPaul uphetha incwadi yakhe ephefumulelwe ngalamazwi. Lapho zonke izinto sezibekwe ngaphansi kwakhe, khona-ke nendodana ngokwayo iyozithoba kulowo wabeka zonke izinto ngaphansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kuwo wonke umuntu. Yokuqala kwabaseKorinti sahluko 15 verse 28. Injongo yokubusa kwendodana iyobe seyifeziwe. Ngemva kwalokho, ngokwaneliseka okujulile, iyobuyisela igunya kuJehova futhi yethule kuye umkhaya wabantu abaphelelisiwe. Isigaba 17, umbuzo. Uyokwenziwani uSathane ekugcineni? Kuthiwani ngoSathane okungiyena kwasekuqaleni wabangela lonke usizi lwesintu? Isambulo 20 verse 7 kuya ku-15 sinikeza impendulo. Ekuvivinyweni kokugcina kwabo bonke abantu abaphelele, uSathane uyovunyelwa ukuba azame ukubadukisa. UDevil nalabo abamlandelayo bayobhujiswa phakade ekufeni kwesibili. Sambulo 21 verse 8. Ngenxa yokuthi izisulu zokufa kwesibili ngeke ziphinde sivuswe, lokhu kufa akusoze kwenziwa ize. Nokho, ukufa kwesibili akusona isitha sabantu abathanda nabakhonza umdali wabo. Isigaba 18. Umbuzo. Uyogcwaliseka kanjani umyalo uNkulunkulu awunika u-Adam? Isinto esiphelelisiwe siyobe sesima phambi kaJehova njengesivunyelwe ngokugcwele ukuthola ukuphila okuphakade. Zingasekho ndawo izitha. Umyalo owawunikezwe u-Adam uyobe usufeziwe, yena engasekho. Umhlaba uyogcwala inzalo yakhe eyothokozela ukubusa, ijabulele nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo. Kwangathi singelokothe siphelele ukwazisa indlela uJehova asenza ngayo ize isitha sokugcina, ukufa. Ungaphendula kanjani? Yimuphi umyalo nothandwa kodwa ongathi sina uJehova awunika u-Adam? Ukufa kwangena kanjani emkhayeni wesintu? Isitha sokugcina, ukufa, siyokwenziwa nini ize? Sesiphelile isihloko.